Salen wana bukuin. Salen wana bukuin. Takopana se choweng. I remember ubereka makuin. Remogolo ase ego ba di jomo tafuleng. And I'm on a grind trying to make a milli. Cause if I don't, somebody gonna have to pay the billy. That's why, cause I pussy little bitty. Cause I have a big dream living in a small city. Ke hopola the hard work. Ke hopola untelelela go dira my artwork. I know go le go di mo. Ke tata ke go joina ke sampi ke ra my passport. Bara sa bo sile. Bara sa bo sile. Lena khale ke ile. Ke tlo sala le mang ka wile. Ha di tala tsa me tsotlhe di ile. Ke go lorile ke letse ke na le wena o fodile ka phadimo ga ke tsogile ga ke tsoga ke fitlhela ramasedi ya go sokile o nkgodisitse o tlhokile. That is one thing I shouldn't forget. Ha ke popile le dikgontse re orile. No hard drive mara memories ke di storile. Never thought that I could see you in a box. Lesoga se game ga le tshwane Xbox. Lapisitswe ke go bona mama alla. Ke tlo go dira tsotlhe tsene di mopalla. Ke lebogela thuto yo e mphileng even though ke sena kutlo. Sometimes I just wanted you to see my little daughter before bona bokhutlo. And that's one time.